la 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 la. Pendo limenizidia, acha niseme niseme, dozi meningia. Baby sheteme sheteme, apo apo shikilia, moigo dopenye dopenye, ngoja subiria. Baby niheme niheme, dereva moyo wangu sipereke puta puta, puta. Taratibu mwenzangu penzi njia yenye matuta, tuta. Amepinga nimepinga, penzi muwezi futa, futa. Nakula kwa raha zangu nyama mbaka fupa, fupa. Kisura cha upole kama mama yangu, unifunde kwa mkole uwe somo yangu. Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu, ile bungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make I, yeah, I, you make me fall in love. I, yeah, I, and I go tell my mama. I, zako niko salama, salama. Mambo ya ma stress nisha sahau hizo zama, hizo zama. Hakusizeki madekezo tazani mwanae, tena mchoyo kiombeki, pendo sola kugawana, gawana. Penzi sila kudako, doko, doko. Nakula kwa kunyofo, nyofo, nyofo. Kama embe nalipopo, apopo, opopo. Uku tunajifoto, foto, foto. Kisura cha upole kama mama yangu, ta-la-la-la. Unifunde kwa mkole uwe somo yangu, ta-la-la-la. Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu, ta-la-la-la. Ile bungo kwa kidole mambo chambu chambu. Baby you make I, yeah, I, you make me fall in love. I, yeah, I, and I go tell my mama. I,